Be как we get it. Silver stay late.
Must. Exclusive from ZambianClick.com.
Gera denje ba tiposi yani akomo na piu counter kuno. De tayu fanga mabisi kuba donga special ngani lubono walai pidio. Palipine pondingo mulilo pachililo. Hey, wanna sleep on ningani pilo machemba baka chili pilo. City sang so long we charge ka pocket a manjani universo charge. Popemba feature uzivile tu focus on sinisesco charge. Pamili mwaiko hard ingo unwene pa tu tena tu shab. Palaga subanga kao epana sanduka baya katal. Make money tinapanga vow. Nijane paka lepo tango te papalao. Fibu saferi dao tepanga ma business patina now. I fucked up kusia class no konka rapu. Chonani bako jacked up, muna check my bank balance. Still up,
ulima ume talk less,
work more. Biala less, wanna make more,
make more.
Yolo zen yes, at times
techno.
Momba neko, no kulia kulia neko. Bali ale kushe chunsu nigga. Bize neka na ine ndia ndia kusha neti wezi. Ndia kusha neti wezi, ndia ndia kusha neti wezi. Kukusha, kurunda kama zero kuli neti wezi. Ndia kusha neti wezi, ndia ndia kusha neti wezi.
Amano pa nomba ni coach pavo. Haselo bomba kone fitabo. Nala sombo le fiandi na nefisabo. Fioshika bila fechikobo. I talk less bala work more. Anko shuli my techno. Cheap life naka techno. Batumba di onse pala zango mo. Clean money no ringi. Ndesun kantina ba mini. Ngana kombo kapa mapini. One bottle no tutuntini. Mona mano pa makwacha. Ndeto nsanga kensha wa masacha. Focus tabo mapushasha. Napa di kopi di nda shansha. Nguma paper work momo. Kavibo pa no. Nefi mangala we no. Life finyele la we no mo. Wefusha mangalo chule. Panga sagali ukuli. Lunda mazilo kunetwem. Idile kona iwo pule.
Ulimwa ume
talk less.
Work more. Biala less wanna make more. Yolo zen yes at times techno. Momba neko. No kulia kulia neko. Bali ale kushe chunsu nigga. Bize neka na ine ndia ndia kusha neti wezi. Ndia kusha neti wezi. Ndia ndia kusha neti wezi. Kukusha kurunda kama zero kuli neti wezi. Ndia kusha neti wezi. Ndia ndia kusha neti wezi. Kukusha neti wezi.
Kuchi venda dangote. Kabe rich one na kukukote. Wetu mwana finote. Dumi yaba kule kwa kukumbote. Nachubunda tusote. Ansala fei nenga mbala ya pote. Baf pale bagose, abunanga nika linga shati fikose. Baba de babe, upo de bake. Baba no bafuche baku saka na mate. Chirinde la kabila jowde, wana bine kubika mbobe shebe ude padya. Nika lay mwana Samson ne chunsu. Diko busy chasing go squat nide sunzo. Chasing the money, mom for mami. Wana eat bolo not the money. So I'm dead in the money, said the prayer for funny. Kabila ma dag days, zaka bisa ninja ba days. Tati peni fungudo, vino bachanga fe kusa peni chungudo. Father bless me, fila chali bena Solomon. Wake me, mboka chalo fulu mudi money. Fulu money, kankala bani. Upcoming dago jani de papano das.
Talk less, work more. Biala less wanna make more. You only say yes at times
techno.
Momba neka, no kulia kulia neka. Bali ale kushe chunsu nigga. Bize neka na ine ndia ndia kusha neti wezi. Ndia kusha neti wezi. Ndia ndia kusha neti wezi. Kukusha kurunda kama zero kuli neti wezi. Ndia kusha neti wezi. Ndia ndia kusha neti wezi. Kukusha neti wezi.
Ile zapato fili Shazi the price, Zakaman, Gilaba Flok, Bosiak Bampika,
exclusive from ZambianClick.com.
Ela Dev Scott, G-Dag, Kid, Chisp, Bros Neshi, Gaipo, Uncle Nox, Papa Jasmine, DJ Twist. Pica com o